Records.
Siku gombi misemo mbona we una vituko umepagawa na jifanya mcharuko unapenda mfuko mapene kama tuanga njua tucheza sebene kwanini unakuwa hivyo baby hivyo sivyo mbona unakuwa hivyo baby hivyo sivyo nimechoka kila siku tu mabara hakuna ra nikara visa dele ujue miuspende makelele kisa sina mapene niyo mara unachonga tu mbona misi nobaya nai alondoka ya ye mwenyewe mbona misi nobaya nai alondoka ya ye mwenyewe nasema minichoka eti kisa misi na pesa nasema minichoka eti kisa misi na pesa na 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 Tamini tena kwangu mimi ulene mwaga sina madini eti mimi masikini utakula nini utavaa nini sasa tena mbona unashangaa kuniona tena mimi nanga sasa tena mbona unashangaa kuniona mimi nanga nimechoka kila siku tu mabara hakuna raha nikara visa dele ujue mispende makelele kisa sina mapene ndiyo mana unachonga tu mbona misi nobaya nae alondoka ya ye mwenyewe mbona misi nobaya nae alondoka ya ye mwenyewe anasema amenichoka amenichoka tikisa misi na pesa anasema amenichoka amenichoka tikisa misi na pesa na 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 yeah make a title but yeah na na na
yo fans
kills on the track
na na na
mona mi sino by na
sino by
na kaya ya mona mona mi sino by na
sino by
na kaya ya mona sema choka
mbele choka
kisa mi sino pesa sema
Sasa unafuata nini wewe Hapo mwanzo nilitosa Sasa unafuata nini wewe Hapo mwanzo nilitosa Sasa unafuata nini wewe
Eh eh ah na 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 ah Eh eh ah na 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 ah Eh eh ah na na na
Skills on the track